is a know some God. I'm many parts such a know some song. And I'm never lonely. I'm many parts such a know some love. He's a know some God. And I wanna tell it to the world. Ili wajue ni wewe. Na kama si wewe, basi nani. Nasikia landi rodi. Ako kwa njia anataka kodi. Ni wewe uta provide. Nani nangori moyoni. Nani jaza wori. Nani takuwa fine. El Shaddai. Uko na kile ninadai. Mwini nata kama misifai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Every day, every day is an awesome day. Na vile unanibariki hata mimi selewe. And every day you come through in an awesome way. Na kwenye dhiki nimepata rafiki, rafiki wa kweli. Na kuna kaloni mahali kana nijaza wori. Ni wewe uta provide. Nina mahali natamani kulipia mpenzi. Sote tutakuwa fine. Na madakitari wanasema hali siyo hali. Wajua time. Na 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 hisi nguvu zako kwangu. I will call you El Shaddai.
El Shaddai.
El Shaddai.
Let me see.